onye nwe ụlọ gbamgbam ka anyị na-akụ were obi Chineke na-agbago.
Aka wee na cha cha, abịa n'okwu ego nwa ebu mi aka banka banka. America wonder wonder, obelife tata tata, police kanta kanta, ego m ga-eju tanka.
Onye nwe ụlọ anyị rute go were obi Chineke nabata anyị o. Onye nwe ụlọ anyị rute go were obi Chineke nabata anyị o.
Money stop nonsense, ya mele njile conscience. LM ilugo la azok, my abolo say make sense. Abo ame 1.10, hego simu death sentence. Abo matu ye gunwa, ngeiti myself first. Acha ome baye no bele fim, we don't play with me. Abo mde type you can't resist. And they made too much, ya nwe mu men, ya nwe mu jeez. Ega bulo kanta feet, and then get then ye grease seats. Kaya wado wambode, hey, ufa ku mekene, hey. Alobi mano janka na, koko nulume wogene, hey. Ifa abuli wungene, hey. Eja me zengene. Ne kunyo kalo top boys around the world nekene emakwa emakwa.
Onye nwe ụlọ anyị rute go were obi Chineke nabata anyị o.
Onye nwe ụlọ gbamgbam ka anyị na-akụ were obi Chineke nabata.
Onye nwe ụlọ anyị rute go were obi Chineke nabata anyị o.
Tete,
mano nora tete, bia nuru nani o.
Mano nora tete,
mano nora tete,
bia nuru nani.